tina morongo wange omwagalwa obachibachibe ne wateyo kugenda nawe betwayitanga bate bakwagala magezi gemba wobuwi musanye kwenenyeri mukama basonyiwe lubirizo lwange mukama kweyamogola ddala nakolo mulungi kweyamwanyisa tikomukwatako kimanye ngoli n'ekibi nga bw'olifa nti n'enseene kudibirire bachibachibe ne wateyo kugenda nedina mulongo wange kipambo nenyorokosa buli gye tuyita enseeno nejjula okusalwa kyeva neyagala okulaba nga tuli naye lekangule lusinzi nebbiya mbibatamye omwagalwa obachibachibe ne wateyo kugenda nedina mulongo wange omwagalwa obachibachibe ne wateyo kugenda nawe bwe twayitanga byete muli mugaso tikikufirize zaddo lusi ne rubiya ne bw'olitambula enseeno okutuuka gyekoma manya oliveeyo n'otwale yakutonderwa ne bw'abeera mu bibangi nga bamudduka ddala gw'olireka abalungi n'otwala omubi okwagala olinga atakwagala okwokwerumya ne bw'omuwa ekyo ky'ayagala kikufa busa n'ebimu nga bisesanga n'ebimu bikukabya okulira olaba bingi amazima n'ebimu nga bisesanga n'ebimu bikukabya katonda yatonda n'ayawula fe abantu awamu n'ebitonde n'ebimera eby'enjawulo n'atonda abantu beffe n'atuwaku emmeeme twawulenga ebirungi awamu n'ebibi ennyo kyoyagala te n'ekisiimu omulala wabula kyonyoma te ye munno ng'atwala kyoyisaako eriiso ye munno ng'asiima ate kyoyagala munno ng'agaana ne bw'aba mulungi gwe gw'olaba ng'asaana naye ate gundi amuyita gwe mukutuza ne bw'aba mulungi bw'atambula ati ozirika naye ate abalaba ng'atambula gw'agooma gwe kyoyagala munno ng'anyooma ate kyokyaye munno ng'atwala yobalanga essanya kwagala mwannyoko kirabanga kyakive naye ate gundi ye nakisiima okukamala kwagala mwannyoko kirabanga kyakive naye ate gundi ye nakisiima okukamala tobanga mulungi n'oduuliro yabize kubanga n'oyo abeeraga atakujyamu kyokola banno toyagala bakikole naye ate omubbire bamubye gwakaaba obanga omwavu n'otosikabya banno kubanga bangi bafiiramu ebyattagali ne bw'aba mukyalo wa munno kw'osooba naye ate owannyo omukuumanga eriiso gwe kyoyagala munno ng'anyooma ate ekyokyaye